great creator, mighty father. Kuwa manyi musi mundo ngabanji nabo buyinza musi mundo nabo banji naye waliwo yasoka era yasimba oyo mukama bwe yafa yazukira muntana talimu mulamu gwengamba naye mukama teyakwenkana era teyakufanana mukama oli mukulu nyonyo mukama teyakwenkana era teyakufanana mukama oli mukulu nyonyo bwe njogera ku bunene bw'omukama ntandikire wanze Tebeyo enisi ntebe ya bigere byo era nze nyine kibuzo osula wagwe nebyo tusiba tulwanira byonna bibyo emiga gikulukuta nagisinze erinnya lyo ojulula ensozi nazo ne zitamanya Tula mumuku Oya ule nyanja Chizute vyo nobisinga Usinge bitonde vyo na Teya kwenkana Ela teya kufana na mukama Oli mkulu nyonyo Mukama teya kwenkana Ela teya kufana na mukama Uli mkulu nyonyo Fumitirize rinya lenyizo kuita Lichambuze Mwenkuita katonde Duterija rinya lya mulimu Uwaka mkuite Uli wagamba musanti kwendi Mukama osinge bitonde byonna omwezi ngugerageranya unjueyo naye kwe mukama ugerageranye kwani obugezi bw'abageza abasingu ugezi bwe busiruwo n'amaanyi g'abamaanyi munsenu bwe bunafu Mukama, owewe kitiwa Taliyo, taliyo, talibirayo Obisinga byonna Danieli wa mujayo Ngulu mumanjala Niwata muja Ela teya kufana na mukama Oli mkulu nyonyo Mukama teya kwenkana
Oi nama
Ela teya kufana na mukama
Oli munene Tetu sola chinyo nyola Ejo choli Oli mulunji Wanentianze